kaze kile anazi ndizo zinetomani ubani na umoyo wa mukata ze kile anazi ndizo kuchomani ubani na longi kesha kandi sheli ntingu mama Mama wa milana mano ndiza layo Titeta na wendi kumbulu sema tuneni Mama wa mindizo shala ndi kumbula Wena mzali wa muhiko konge kumi Titela wena mamu shalu shelu ntanda Utanda lwenu nonge family ndantana Bakwa kalipa bonke ndaba shoni pa mama Mama wami nakumbula Ebo mini mnanda tinga Ndiani tinga
Mami nhliziyo ikhathazekile umoya wami uzolile ingqondo yami ixakekile ndibone ngokwamehlo ndiwavulile ndingaziva noba sendithethile ndikholwa ngoleli apha sendibona igama lakho kwelo litye inyani omhlaba ukufihliwe ukuthi xa ukuthathile undishiye ndedwa yena ukugodwa usile ndivele ndingabi namhla noba ndiphile ungenoshiya ixesha xa selifikile mama ndiyakuthanda nobe sendiyophanda ndibona inyembezi zisihla kuba kaloku ubuyingcinga zoba umama wandishiya utata ngasanga wandihoya mama undifundisile ukuzithoba abantu bohlala bekuxoxa bekwenza iqhosha oko bekunyola ndivelelwa ngumhlola ixesha lodini wapho ndizondibona ndisilwa unyana wakho uhaso unyana wakho uhaso lethi
Zikhathazekile when uyophulile ndikunikile iphelele ingekho manxabanxeba Hliziyo yam uyimoshile sogqiba wayishiya ngoqisela nomvandodwa Ndilila ndisitsho isingqala phezu kwengcwaba likamama Ndava nisitsho madoda nisithi indoda ayikhali Nithi mandithini nxa elinxeba linditya ngaphakathi Ndifuna unabe luqaqaqa ndikhabe ibhekile maxhego ndityiwe ngamaxhalanga ndiyoyika Ngoba kaloku ibingumama ondizalayo ebendikhathalele ndade ndamngaka kweli lizwe Kaloku ibingumama ondizalayo ebendikhathalele ndade ndamngaka kweli lizwe Sukela mkhaleli xilongo ngemini erongo Sukela mkhaleli xilongo ngemini erongo Nam ndibuhlungu ngaphakathi mama kukhumbula
Ikhathazekile Andazi ndizo zinetho mani ubani na Umoyo wam ukhathazekile Andazi ndizo kutsho mani ubani na Andazi ndizo kutsho mani ubani na